Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ngibamingelele abalaleli ekuseni kwanamhlanje egameni elihle lomfelethu uJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga ubukhona bukaMoya Ongcwele ekuseni kwanamhlanje phakathi kwethu. Siphinde sibonga abalaleli beRadio Pulpit ngegama likaJesu. Ilizwi esizolufunda namhlanje lilapha kuLuke chapter 12. Sizofunda from verse 15 to 21. Lifundeka kanje nge-NIV translation. Lithi, then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in an abundance of his possession. And he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I'll tear down my barns and build bigger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid upon for many years. Take little easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then whoever will get what you have prepared for yourself. This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich towards God. Silibonge izwi likaNkulunkulu ekuseni kwanamhlanje. Manje lana siyabona ukuthi leli lizwi sisalibhekile. UJesu Kristu siyathola ukuthi lana kokuqala, he was caught up kwi family feud. When he was caught up kwi family feud, kwaba khona izinto aziaddressayo. Khona lapho ku family feud. Manje sisakhuluma ngayo indaba ye family feud. Siyathola ukuthi empeleni zisenzakala lezi zinto nakithi namhlanje. Uthola abantwana bomuntu bazelwe umama oyi-1, bazelwe ubaba oyi-1 kuhle. Kuthi mase kuhamba abazali sebeqala bayadonsisana, bayamangisana, bafuna izinto abangazisebenzelelanga. Baze bagcine banenzondo. Manje uJesu Kristu naye wahlangabezana nesimo esinjalo uma le ndoda iqala khona indoda eyeza kuye yafika yamtshela ngomfo wabo ukuthi kunenkinga, we've got a family feud between me and my sibling. Manje ke ekuseni kwanamhlanje siyabona ukuthi akagcinanga lapho uJesu. Siyabona ne title eyakhona eBhayibhelini ikhuluma ithi lana, the parable of a rich fool. Manje this title bangcwale takes us back to Ecclesiastes chapter 9 verse 11. La izwi likaNkulunkulu lifundeka kanje. Food does not come only to the wise, nor the wealth to the brilliant, but time and chance happen to all. Therefore, lana, we can see ukuthi ukuba rich and yet you can be rich and yet be a fool. Ngani ngoba nezwi likaNkulunkulu kuZaga 27 verse 16 liyasho ukuthi what is the use of money in a fool's hand? Luyisizo lwani imali esandleni sesiwula? Kuyilapho ozombona umuntu ukuhlakanipha uma ephethe imali nobuhula uma ephethe imali. Ngoba kukhona lesi sisho abathi money talks. Imali ikhuluma kusho ukuthi ikunikeza ukuthi ubonakale ukuthi uyisihula noma uhlanganiphile uma uyiphethe imali. Izwi kaNkulunkulu lithi, what use of money in a fool's hand? Manje lapha kuverse 15, uJesu Kristu manje kule chapter sifundayo, sithola ukuthi he's warning us about greediness. Manje uma he warns us about greediness, siyathola ukuthi izwi kaNkulunkulu kuba Kolose chapter 3 ku verse 5 nakuba Ephesians chapter 5 verse 3 lelo lawo mavesi associate i greediness as a sign of idolatry. Kusho ukuthi greediness ifana nokuthi kukhonza into ethile, ukukhonza isithixo. Manje at the same time we can spot greediness uma abantu behuda, hooding. Ukuda loku bazalwana uqokelela yonke imfucu mfucu ongazuyenza lutho uhlale nayo kuze kungcole sikisibone na kuma television lapho imizi beyiveza especially yaphesheya lapho kungena nendlela yokudlula umuntu ehudile engafuna ukuhlukana nalezi zinto angazuzenza lutho. Manje, that is a sign of greediness hooding. Hence, uJesu Kristu esiwonisha ukuthi kudingeka ukuthi siqaphele i-greediness. Ngani ngoba ebe addressa into ye-family feud. And mhlambe uspotile khona lapho ukuthi there's somewhere somehow labaxabanayo ngani ngoba kune-greed ngaphakathi. And manje uyawonisha ku-verse 5. Ukuthi sibe careful all kinds of greediness. Njengoba ngisho ukuthi ihooding is one of the sign of greediness. Manje kufana nobustinginess. When we look at the book of Proverbs 28 verse 2, istinji inayo it's associated nayo ini ubugreedy. Ngoba leli lizwi lithi the stingy are eager to get rich quickly. Bangakanani abantu who wants to get rich quickly. They can do anything or involve themselves in anything uma befuna ukuthi babe rich. Siyabona nabanye baze bangena kulezi zinto ukuthi ayikick quick inama scheme la or get rich quickly. Siyababona abanye baze bangena kwigambling. Uyazi ngithi mangike ngibone iqhiwe abantu abayogembula. Ngithi if ever abantu bebelandele ivangeli ngalendlela, abalandela ngayo iqhiwe yokugembula. And this thing bazalwana igcina iyini? Uthola ukuthi manje abanye baze bathengise nezinto ezibalulekile endlini agcine enze lento ngani ngoba iyahaha lento iba ihabit lento engakwenza ukuthi uzuhlukane nomuzi wakho uzuthatha imali engafanelanga uyogembula ngazo sike sabona nento lapha ku television umfazi lo wayiphoyisa a true story esisibonayo owayeyiphoyisa owagcina sekebulele ifamily yakhe ngani ngoba efuna le mali and imali yakhona mawuthi uyayibheka lawo mamiliyoni awapheleli indawo ngani ngoba she's a gambler. Manje kuyafana bangcwele kukhona nabantu who even come to an extent of taking insurance in order to get money quickly, even they get to a place ukuthi angazabulale even the family ngani ngoba ufuna le mali. Manje, that is a bottom line yobu greedy. Manje, masibona futhi, ukuthi izwi kaNkulunkulu lisakhuluma ngalobu bugreedy. Lapha kuProverbs 23, kuverse 1 and 2. Uma sibona umuntu, odla kakhulu oyisiminzi likhuluma ngesiminzi umuntu odla kakhulu more than ukuthi isisu sakhe singakhuluma kangakanani. Manje, according to the word of God, Proverbs 23, verse 1 and 2, iyasibonisa ngendaba yesiminzi. Manje, sisakhuluma ngayo greediness. Le uJesu Kristu awonishe ngayo. Ukuthi siqaphele izinto ezinje. Sibona nalaphayana. Ukuthi manje, i-greediness bazalwana, i-attitude that never gets satisfied. I-attitude that always wants and wants. And manje, sibona nezwi laphaya, kuZaka 30, kuverse 15 and 16, lithi there are things that never get satisfied. Little three things, libe lithi four things. These three things, it's a grave. That never gets satisfied. How many people are dying every day, but the grave does not get satisfied. Another point, ekhona lapho ku Zaka 30 verse 15 to 16. It is a land which never gets satisfied of water. And another thing is fire, which never gets satisfied. Uyabona izwi kaNkulunkulu malize lenze i-example ngezinto ezinjalo libonisa ukuthi yi-disaster. Siyazi ukuthi umlilo uma uthe waqhubuka ukhosa i-disaster. Siyazi ukuthi amanzi uma kuse kwanetha kakhulu kuba nama-floods. Izinto ezinganeliseki manje zifana nomuntu greedy, elitist, kankulunkulu. There are things that never get satisfied. Injalo ke ne greediness. Manje, I greediness is not only a financial issue, bangwele. But it is the issue of the heart. Uma ngabe ugreedy, it's the issue of the heart. Manje, siyathola ukuthi enhlizweni zethu kuna le void le ekhona ene le void lena ifuna ukuthi kube khona something engenayo manje abanye abantu uma le void ikhona bathuna izinto banganeliseki umnike le akaneliseki enze le akaneliseki not realizing ukuthi this void cannot be filled by anyone except when we allow Jesus Christ to come into our hearts. He is the one who can fill this void. Othi mawufuna umawuthu uzama ukuthi ugcwalisa ngale nto inganeliseki. Manje ekseni kwanamhlanje we all have noticed ukuthi when it comes to corruption sizibonile corruption in the government in the government how countries they do into embi ngenxa yani yobugreedy the poor gets poorer and the rich gets richer everyone for himself God for us all manje I greediness makes people to turn the blind eye to the poor to harden their hearts to the word of God. I greediness, people, bazalwana, never stops until they get caught. And the nezwi laphayana, kubashumayeli chapter 5, ku verse 10, lithi, whoever loves money has never has money enough. Whoever loves wealth, never satisfied with wealth. Manje yizo lezo izinto uJesu Kristu asiqaphelisa ngayo wathi sibe careful with all the kinds of greediness manje sisafunde kule chapter esifundile sithola ukuthi uJesu Kristu after that uaddressa manje another issue egotistical behavior Siyazi ukuthi uaddresse i family feud ukhulume nangene nangobu greedy and izwi kaNkuluNkulu likhuluma nge rich fool and manje lana in the same chapter uJesu Kristu usibonisa an egotistical behavior manje this kind of a behavior uJesu ayiaddressile kule chapter bangcwele yile esifunde ngayo and masifunda ngayo lapha yana ku verse 17 wakhona lithi leli lizwi he thought to himself what shall I do I have no place to store my crops manje everything is centered to himself everything is centerishe kuye akacabanga okunye ukhuluma nga me that I that leyo nto bangcolene this egotistical behavior asitholi kuye nje kwenziwe example ngaye but we sometimes get this behavior even amongst the married couples we sometimes get this behavior even nasemsebenzini umuntu oyileader we sometimes get this behavior even nasemabandleni manje this egotistical behavior you are a person who's self-centered who doesn't think about any people else except yourself manje ekseni kwanamhlanje kufanele ukuthi siyibone ukuthi this behavior yaqalela kuphi ngoba kukhona la yaqala khona bangcwele uma sifunda izwi likaNkuluNkulu lapha kuncwadi kaIsaya siyathola ukuthi yaqala ezulwini iqala ubani uLucifer manje uma silfunda leli lizwi from verse 11 ku Isaiah 14 lithi leli lizwi from verse 11 ku Isaiah 14 masikhuluma ngani ngaye uLucifer ukuthi uye owaqala le ndaba lithi leli lizwi you said to your heart I will ascend to heaven I will raise my throne above the stars of God cabanga Lucifer usezulwini uyingelosi and at the same time makaboni glory uNkulunkulu e glorify amakherubim namaseraphim e glorify ezulwini enhliziyweni yakhe lithi izwi kaNkulunkulu kuverse 11 wakhona ku Isaiah 14 You said to your heart, I'll ascend to heaven. I'll raise my throne above the stars of God. Ati, I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the cloud. I'll make myself like the Most High. Siyabona ukuthi this attitude yaqalela kuphi and this attitude egostical behavior uma ngabe ikhona it comes to a place yokuthi you are self-centered it comes to a place yokuthi ne jealous iba khona it comes to a place bangcwele uJesu Kristu esibonisa yona kule chapter ukuthi manje u addressa this thing yobu yokwani yokuba self-centered manje siyayibona ukuthi lento yokuba self-centered yaqalela kuphi ngoba siyayibona manje ukuthi yaqale isono esokuqala yiso isono sejealousy esaqala ezulwini ngani ngaye usathane ngokwakhe and the very attitude bangcwele yenzeka kakhulu nakuma leaders siyithola futhi isiyayibona kwincwadi yamakhosi laphayana izikaNkuluNkulu liyasitshela 2 Kings chapter 5 uverse 11 and 12 siyasikhumbula istory sikaNamani ukuthi uNamani waya ikwa-Israyeli eyofuna usizo ngenxa yani yetestimony ayithole kuleya ntombazana eyayisebenzi sakhe iyislave yathi uma ungabe ungaya kwa-Israyeli uzothola ukuphila and ngempela wahamba waye enkosini yakhe wayokhuluma naye bamkhiphela ingcebo bathi hamba nengcebo ufike uyinikeze yena lo oyakuye kwa-Israyeli manje make fika lapho siyakhumbula ukuthi lithi izwi kaNkuluNkulu inkosi yamthumela ku-Elisha manje seke fikile ku-Elisha u-Elisha zangamsondele instead wathi kuye hamba ugeze eJordan manje sibheke laphayana ku-2 Kings chapter 5 izwi kaNkuluNkulu from verse 11 lithi but Naaman went away angry and said, I thought, that he will surely come out to me and stand and call my name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Manje wayengazanga, siyabona ke la ukuthi, into yam disappointa, it's not Elisha, but into yam disappointa la ama expectation. Most of the time, sikotela bantu ukuthi abantu babehave kanje, but uma sibheka esikhathini esiningi, sinama expectation athile, and ama expectation ethu, uma ngenzeki ngaleyo ndlela le besibheke ngayo, we become angry, and sithi bani bani ungidisappointile, azange benze any agreement, but yena ufike nama expectation akhe manje lapha usiyabona ke manje uthi ku verse 12 are not Abana and Pipa the rivers of Damascus better than any of waters of Israel couldn't I wash in them and be cleansed so siyabona ke ucabanga ngaye ukuthi imifula yakubo eDamascus ingcono nokwa Israel manje what he never knew bangcwele ukuthi every river has got what it's called a diatom. This species, but I'm a scientist. It's like a fingerprint, a corner. Each and every river in a fingerprint, a corner. kushukuthi i river yase Jordan nale ama river yene bawabala ama fingerprint wakho nahlukene and he never knew ukuthi even i river Jordan it was more important kudlo lonke i history kaNkuluNkulu manje siyabona ke exeni kwanamhlanje ukuthi into yobi uba nale behavior egotistical behavior into ekwenza ukuthi you can miss what belongs to you ngani ngoba ubheke ukuthi mina ngifuna ukuthi izinto zenzeke kanje manje siyabona ukuthi at the same time lapha sifunde khona ku Luke chapter 12 sesivala ngalendoda eyayiloku ithi mina ngizokwenza lokho ngenze lokho siyabona ukuthi ekugcineni into ibikhohliwe ukuthi izwi kaNkuluNkulu lithini lithi do not boast about tomorrow for you do not know what a day may bring forth also not realizing that uNkulunkulu is the one bangcwele oyena onethisa imvula manje ekseni kwanamhlanje we go Jesus Christ has warned us so much ukuba self-centered he has warned us so much ukuthi sikhulume ngabo ayi mina njalo ukuthi manje nobugreedy lobu benziwa yizo zonke lezi zinto esishilo may God richly help us uNkulunkulu asize kuloma area ukuthi sibacabangele nabanye abantu uNkulunkulu aba around thina ngoba izwi likaNkulunkulu sesivala lapha yana kumahubo 49 verse 20 lithi a man who has riches without understanding is like the beast that perishes a man who has riches without understanding is like the beast that perishes silzwile izwi lapha yana elithi what is money What is the use of money in a fool's hand? Manje siyayibona le chapter ukuthi uJesu Kristo kuninga addressile ngoba ugreedy nokuhandlisha imali ngegama likaJesu Kristo waseNazaretha. Amen.
Give your faith wings. Explore life with 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.